You put in it.
Mike,
Chemical.
Buli muntu birungi byabeera suubira okusooka akulu naku lwa kazooba nkulengera munywanyi gwendaba yeesimisa nogempya basajja bazinyagawooba okufuna kw'omusajja kupimwa kiroto kye yaloota bona amakubo ge yakwata abamu abakujoga bavuga amamotoka ge booza tekitegeeza balaata kikulaga akavimbo kanyuma kundi chakusinga kote wevuma ye baba okumanya kavimbo kanyuma enda viene kuoluganda veruma jani jani jani
achibosile oye ndive nyonone wakambisa sule
jani jani jani
wale lukebe koye ndiva naweka izi sole sole
jani jani jani
achibosile koye ndive nyonone wakambisa sule
jani jani jani
wale lukebe kabobu
omanyi these days obusungu bukosa nsawo olwo nonkunyula entalo olungatta ekikulwanyo tukoleko mudala gwa wino watali mujasi wa tito olw'okuba olina ntagambwako nantakonwako nantafumwako ogwa mu mikisa gya banno nantayitwako oli munyazi nantaweebwako omanyi ebintu byakavimba binyuma naye erosana n'obala gye bikoma ebintu byokulaga amanyi binyuma konze kantu mekemika kuba engoma
kanyaga
cani cani cani
acibosile oye ndive nyonone wokambisa sule
cani cani cani
wale lukebe koye ndiva nabeka ize sole sole
cani cani cani
acibosile oye ndive nyonone wokambisa sule
cani cani cani
wale lukebe kabobu
ulira bagambo mugaga si muntu but even the rich cry
it's okay
obulamu bobuchusa notajoga bantu they think you're a bitch shy
it's okay
eno Uganda olemwa eno Uganda mutayo olemwa oh oh gundia kufuma omumwa kumbe mugwe mwasindo mumwa oh oh